Ujeedada wafdiga uu hoggaaminayay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswaan ee maanta gaaray magaalada Kismaayo ayaa ah sidii ay xal ugu heli lahaayeen khilaafka hareeyay hanaanka doorashada madaxtinimada Jubaland. Xubnaha wafdigan waxaa sidoo kale ka mid ah wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madiera iyo xubno kale oo ka socda wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya. Xubnaha wafdigan oo uu guriga martida Jubaland ee magaalada Kismaayo uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha hadda talada haya ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa yeelanaya kulan ay albaabada u xiran yihiin, waxaana wararka hordhaca ah ee kulanka ka soo baxaya ay sheegayaan in xubnaha wafdigan ay madaxweynaha Jubaland u soo jeediyeen in dib u habeyn lagu sameeyo hanaanka doorashada Jubaland, in isdiiwaangelinta musharaxiinta dib loo furo, iyo in doorashada Jubaland dib loo dhigo. Walow wararku ay sheegayaan in madaxweynaha Jubaland uu sheegay xubnaha guddigan in arinta ay soo jeediyeen ay tahay mid u taala guddiga doorashada iyo golaha wasiirada maamulka Jubaland. Kulamada ayaa weli ka socda magaalada Kismaayo, welina ma jiraan heshiis buuxa oo la isku raacay. Xaaladda siyaasadeed ee magaalada Kismaayo ayaa weli kacsan, waxaana magaalada maalmihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan looga kala dhawaaqay labo gole baarlamaan oo uu yeelanayo maamulka Jubaland, kuwaasoo siyaabo kala duwan loogu dhaariyay magaalada. Guddiga doorashada Jubaland, garabka madaxweynaha talada haya ee Jubaland, ayaa shalay shaaciyay in 19ka bishan ay qabanayaan doorashada madaxweynaha Jubaland. Maalintii shalay waxaa sidoo kale magaalada gaaray saraakiil Ethiopian ah oo kulan ee albaabada u xiran yihiin la yeeshay madaxweynaha Jubaland. Ilaa hadda lama oga qodobadii ka soo baxay kulankaasi. Gudoomiyaha guddiga doorashada Jubaland, garabka musharaxiinta Axmed Cabdi Aadan, ayaa VOA u sheegay inay socoto waan laga dhaxwado dhinacyada isku khilaafsan hanaanka doorashada Jubaland.
Waxaa socda waanwaanaa socotaa ama dowladda federaalka ha ahaato ama waxgarad reer Jubaland ha ahaato ama international community ha ahaato, waxaan filaynaa in roundbasi la isugu imaan doono haddii kalena saas u kala socaanka.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.